you talk with talk how cool. Bado tunarutsa osha bro. Mila shikilia usiache go. Le tumetoka mbele tutatoroka. Ambia kila you talk with talk how cool. Bado tunarutsa osha bro. Mila shikilia usiache go. Le tumetoka mbele tutatoroka. Ambia kila you talk with talk how cool. Bado tunarutsa osha bro. Mila shikilia usiache go. Tumetoka mbele tutatoroka. Ambia kila you talk with talk how cool.
boom boom boom,
na jembe.
Ma 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 boom boom boom.